beat Danny C, yani shit real jum Danny C, kambi na Mr. 16 jum Yani street kami sim Danny V Leave suti ami na kipaji mtani big screen yeah. Yani beat Danny C, yani shit real jum Danny C, kambi na Mr. 16 jum Yani street kami sim Danny V Leave suti ami na kipaji mtani big screen.
Around here, not julikana na how it does. Around here, not julikana kwenye his blocks. Not around here, how am I damn who show me love. Around here, we don't shake hands. You got them said, na kani damn mpe hug. Njooni kushow palis, you buy my blunts. Around here, muck around, sushinda tukiwa dark. On the daily, around here, si upenda pesa. That's why to go always on the task. Always on the grind to get after he cash. Around here, situliza tukisikiza my reggae na hip hop. Kajaba, ka make ends blue moon. I'ma have your reshot around here. Still wish it to be simple. Every other day, supernatural two kifo. Around here, they survive for the fittest. So still do all kinds of business. Still legit, I'ma illegal. Around here, by the age of 18, my youth swangy. Washa kuba thugs, baby mamas na young and dads. Now when you are wako hooked on drugs, yeah.
Yani beat, Danny C, yani shit, real jum. Danny C, kambi na Mr. 16 jum. Yani street, kambi si Danny V, leave suti ami na kipaji mtani big screen yeah. Yani beat, Danny C, yani shit, real jum. Danny C, kambi na Mr. 16 jum. Yani street, kambi si Danny V, leave suti ami na kipaji mtani big screen yeah. Dani metoka hizi bobs utafutwa inabidi joma ndom zinauzwa hapa chondi zo duka bila mobs upanguzwa kama boli ya kukula yani toka hood mbaya tume chrome kwezi suwa kwa machom tukivuta siu roll tumapiwa korosondo tomobia ni dogwa kibunda ungoja tomorrow juu future iko gone kujikuta mbele ya walki ukuta iko front kwenye sura yani toka hood mbaya locked up kwenye nyumba kapa roll nujafungwa inabidi joka stone kuangushwa vile DJ Shiko Stone imendu ya jobless design by ya back door zilifungwa pigwa lock toka nyuma siko wrong haina pupa ama blow inatupa ukikuja tu sana yani toka hood mbaya ni matoka glue shada tunaona roof hapa batu pika juu blanda we never look back wazi unachoka vile Jojo Mambus ndio warasta wakiomba blue ya jaba too fucked up bila book standards crew ya mtu kasaba we never look back wazi kunduya na kukula tu sana ni madunga wako juu tarakabu saba juu hapa mbunganya tunaona roof hapa batu fika juu blanda we never look back wazi never look back wazi yani beat Danny C yani shit real jum Danny C kambi na Mr. 16 jum yani street kami si mtani vili suji ami na kipaji mtani big screen yeah. Yani beat Danny C yani shit real jum Danny C kambi na Mr. 16 jum yani street kami si mtani vili suji ami na kipaji mtani big screen yeah. Yani beat Danny C.